Akuzeka mawukhuza. Ay, akuzeka mawukhuza. Ay, akuzeka mawukhuza. Qashuka wena. Akuzeka mawukhuza. Ay, akuzeka mawukhuza. Akuzeka mawukhuza. Asa, epha. Pinga wokopa, usiyokichimeka kulo zoshona. Yekela abakhulu indaba bayisola, ngobe sayisola ukhipha ungabona. Taphuza ugoda bese uyayisola. Ayi wena kuzeka mawukhuza. Ayi kuzeka mawukhuza. Ayi wena kuzeka mawukhuza ngithi. Pinga wokopa, usiyokichimeka kulo zoshona. Yekela abakhulu indaba bayisola, ngobe sayisola ukhipha ungabona. Taphuza ugoda bese uyayisola. Ayi wena kuzeka mawukhuza. Ay, kuzeka mawukhuza. Ay, wena kuzeka mawukhuza. Akuzeka mawukhuza. Uzosulusele mase kushuka. Angithi mkhulu ukuthi uphumile kulukuthi. Manje uyakhula, nawe ngekhula. Ay, kuzeka mawukhuza. Uzosulusele mase kushuka. Angithi mkhulu ukuthi uphumile kulukuthi. Manje uyakhula, nawe ngekhula. Ay, kuzeka mawukhuza. Ay, kuzeka mawukhuza. Ay, akuzeka mawukhuza. Ay, kuzeka mawukhuza. Kuzeka mawukhuza, ay, kuzeka mawukhuza, ay, akuzeka mawukhuza, ay, kuzeka mawukhuza, qashuka you